Mwenyezi nyo wachalua wetafuwa miniswe benjigiza ni mizanyo kuongira hawa hizi mamasomero hovude wewebwebye mizanyo akwile chibine chigata masomero mubye mizanyo Uganda Secondary School Sports Association Destas Mugisha agamante mizanyo jafuka tundu tundu kubye mfuna monsiyo nana dara mokasera nge milimu jabula ne mubasomye ngacheta agi mizanyo jongerwe mukakad ona agamante chankiza abana ngabachari mumasomero okubakiriza okuzannya nga bakyali bato era baagala ebyemizannyo. Kino kijjidde nga amasomero gateekateeka okuggulawo olusoma olusooka omugenda okubeera emizannyo gy'okuvuganya ennyongo omupiira. Kyokka ono yeekokkodde amasomero agazannyisa abatasoma ssaako agazaaya abaana abaatuula ekyomusanvu songa abaana okutuula ekyomusanvu songa emyaka gyabwe mu masomero aga secondary giba giweddeko. Mugisha agamba nti kino kibagezaako okukirwanyisa okusobola okulekawo obwenkanya mu kuvuganya mu masomero abantu abazannyisa abaana bokka abakyali mu masomero.